my best a problem. Them gaff you know.
Let them fear.
Yeah man, they pack you big machine. They want to spend every money with them there.
Yo, imagine that up in the
I see a clean and fresh, not pimp and a fierce. She got nana kiss, so no. I see a clean and fierce, not pimp and a fierce. She got nana kiss, so no.
Cause them did it at the water cave. If you quit, I'm going to jump. I'm going to jump.
Wano mochi watu we wali wakati. Mazina karu nuwe mazina hati. Chosa wote ngo teka wakati. Simama pole pole pata ajati.
Saba choye ndanchukue
Mwali.
Koma choye ndanchukule
Mwali.
Saba choye ndanchukue
Mwali.
Yona vyona kambi kole.
Saba choye ndanchukule
Mwali.
Koma vyone kambi kole.
Mwali.
Saba choye ndanchukule
Mwali.
Yona vyona kambi kole.
Kalali oti chinzali Mbali Alina itamali oti chindazi
Aturi lali zavota
Mbali Kenda mugemaku Hamugemaku oyo yanako Madi mchikopo Kala matano netampeko Chinabiewa chinazule Mbali bosundo tisavale
Mbali
Nela tuchikole
Waya
Ono paki uchimulume
Waya waya
Saba choye ndanchukue
Mwali
Koma choye ndanchukule
Mwali
Saba choye ndanchukue
Mwali
Yona vyona kambi kole
Saba choye ndanchukule
Mwali
Koma vyona kambi kole
Mwali
Saba choye ndanchukule
Mwali
Yona vyona kambi kole
Mwali Kuchiri ntaka kuba kaline ntaka kano kakemo
Biki machine takusola Buza jempo wera Bamu sandulira
Hey I'm bad and regular you got fino
Muna uomu bala takukubia buenge
Muna tumbazo Uwe mese Amana ngumani Nacho di man Nation ya kwan Ni have a bigger gun Ratatata Bratantantan
Saba choye ndanchukue
Mwali
Koma choye ndanchukule
Mwali
Saba choye ndanchukue
Mwali
Yona vyona kambi kole
Saba choye ndanchukule
Mwali
Koma vyone kambi kole
Mwali
Saba choye ndanchukule
Mwali
Yona vyona kambi kole
Chinabye wa chinazule
Mwali
Kwa sundo tisavale
Mwali
Nela tuchukule
Mwali
Ono paki uchimulume
Mwali Mwali
Mwali Mwali